zenkwawa chikunda baina mutwanyi abakade bebana kolima dero sirina ogwembote kwabenga jakulesa jakeneka funayo bwe mufanane kunda mbatike bye munasunga kebembaga bibamu ebyo buli omuntu amanya kikyajirira mubamu abagomo kokuba nga n'abenzi betalanganswa kyova togayanga gyezinze ne muziba obwekirabako ettooki awe nje kuba ayina agalawa abanga okwagala kutumbaku mwagenze kusula ku nyimbe omuntu n'atabukira enzikiza awoza akasigi kanyumyo kamala tayinza kwogera nsanafu buli omu bwayagala bwabinuka ne kunaku enkulu ng'ezo omulala lunyumirwa leeye nga n'olulimi terukyasituka kyemba sinenyaba zekulisa kubanga tuzirye endya yanjawulo munnange topapandeeta nkulaga embinuka y'ennaku enkulu jikirize muna kwezi kuziwa mwaka enjaganye bayanjawulo zene kuluno olwakagwa nalaba kwakanira enguli ngayagala alaga essajja mbwakaloba akanyomwa ati teguba musulo ogw'amalita yali atufuddeko omubwangu awo nyabo akola kyatteno webale kwangu ya taku bwali budde bwakumaca kubamu ebyenca biri mu ddiiro abamutw ali ku kacayi ng'eno munafu ali ku juyisi mba nkyali ku muyinkeneka kyemba nnengera awali enjawulo kiri ekiwala kyaliko amaaso kwe kukirumba twejjulule zikyalikawo kaveve laba bwe kajja kampisa mmannyo konze baba togunyowanda kwe kukavira mu mumbi polisi bwazibe ennoonya ndyeyo neekukumye mu tteete olunaku mwalulya ndyeyo n'ebinyonyi ebiyimba mu ttale ngomukazi ajja walaabanye essajja nabo kirabu kibawo obunyo ennyumba ne bazaabulira kino simanyira bwe nkinyumya omukwano gumanya okkola ekyejo bano gatono banzi b'amaaso konze yeetabeera n'owange kyemba nsotoka nzira olweka nga n'omukazi ali mukeetala noonya baamugambye wenkubye engumbi olwamalaya gye nnakwanyuuko konze obutaswala kanyiye bwe yadda ne muganzika emiggo naye olunaku n'alukwatatyo n'abaana teyabajjulira naye kyampawamula mutulo ng'oluyala lunsala ebyenda kwegenda nzijulira abaana mbayite baveetulye mpozi n'embwawe zakibaze okujja zirukwatira ewange nasanga zimaze okwejja ng'emmere zaagiridde edda kabi batuukeko ng'ebyo ani abatuma okuleeka abakyaleeka mugende mubunebune ebyalo n'abanga akakondo k'oluggi yitanga n'owessemba munnaku nga zina ebizibu okubyetanga singa wali ne maama w'abaana kulu wajibyandinawuse kale tusukiridde kati naye n'amalajja w'enzikiza okuswava obubeera wano ng'ate toseguke w'obadde namayumba gabikusendisa watyango baddo yasamye kamera nekukwata etyo ngeyalumba mujja wagunabe abakazi mumanyokala maaso fetwali tumanyasaga mazima egobe naliteekaawo ne munne naguma bafaanagane ekkaliya nagitikka mu bbanga gyeddaala balalisimba ogwo nawanula ebitafu eri wamma gwe n'amaaso gamu nasooka n'enzibiriza gange engeri gye wali w'abaana n'agasajja agatumbaabo nga gawoga nabwe beekomba kinaffe baatusaaliza dda kuno naye nga maddu ga kika kyabo mutyenga kubaka abandi nga looji zitudde n'ebyama ebitooke bigwa n'abantu nyengwe wadde tuteebereza tosaaga n'abalya nnaku
Tonda takwao
wise mirembe munakwengu